Zaburi ya 74. Ayi Katonda, kiki ekyatusuuza ennaku zonna? Kiki ekinyosa obusungu bwe eri endiga ez'ettale lyo? Ojjukira ekibiina kyo kye wagula edda, kye wanunula okuba ekika eky'obusika bwo n'olusozi Sayuuni lwe watuulangamu. Oyimuse ebigere byo ogende mu bifulukwa ebitavaawo, obubi bwonna omulabe bwe yakola mu watukuvu. Abalabe bo bawulugumye wakati mu kibiina kyo, basimbye bendera zaabwe okuba obubonero. Bafaananye ng'abantu abayimusa embazzi okutema ekisaka eky'omu kibira. Ne kaakano bamenyaamenya emirimu gyawo gyonna emyole n'embazzi n'ennyondo. Bookezza omuliro awatukuvu wo, banyoomye ennyumba ey'erinnya lyo ne bagisuula wansi. Boogedde mu mitima gyabwe nti, tubazikiririze ddala bonna bonna. Bookerezza ddala amakuŋŋaaniro gonna aga Katonda mu nsi. Tetukyalaba bubonero bwaffe, tewakyali nnabbi n'omu, so temuli n'omu ffe ategeera ebyo gye birituusa okubaawo. Ayi Katonda, omulaba alituusaawo okuvuma, akukyawa alivvoola erinnya lye emirembe gyonna? Kiki ekikuddiriza omukono, omukono ogwo ogwa ddyo, oguggye mu kifuba kyo obazikirize? Naye Katonda ye Kabaka wange edda n'edda lyonna, aleeta obulokozi wakati mu nsi. Wayawula ennyanja n'amaanyi go, wamenya emitwe gy'ensolo mu mazzi, wamenyaamenya emitwe gya lukwata, wamuwa okuba emmere y'abo abatuula mu ddungu. Wasalamu ensulo n'omukka, wakaza emigga eminene. Emisana gijjo, era n'ekiro kikyo, wakola omusana n'enjuba. Wateekawo ensalo zonna ez'ensi, wakola ekyeya n'eddumbi. Ojjukire kino ng'abalabe bavumye, Ayi Mukama, era ng'eggwanga essirusiru liboggoledde erinnya lyo. Nkwegayiridde, towaayo emmeeme y'ejjiba lyo eri ensolo, teweerabira bulamu obw'abaavu bo ennaku zonna. Ojjukire endagaano, kubanga ebifo eby'enzikiza eby'ensi bijjudde ennyumba ez'ettima. Ajoogebwa alemenga okudda ng'akwatiddwa ensonyi, nkwegayiridde, abaavu n'abanafu batenderezenga erinnya lyo. Golokoka, Ayi Katonda, weewolereza ensonga yo, ojjukire omusirusiru bw'azibye obudde okukuvuma. Teweerabira eddoboozi ly'abalabe bo, oluyoogaano lw'abo abakugolokokerako lulinnya bulijjo.